Well done.
Bandmusic.com.
No action.
Boy.
Iliwe, 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 Iliwe. Fuck up with that D. Basa pani wadani wanyoza kutine kole wachisaka Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa Koko bako mbanga sana bankuliza wede wede mbelega basaga Niti uli wanyami nivelega basaga ka. Swago lock munga nilu masela Don't give a damn on pussy na masela So sexy na life ini wasela Marwa mode was a janky So like manani sumuna na bakaji Okay piti semu moyo hoteli wankana na laki Yopanga vishiriki tosa faga machine pakati Kukoko bioko opinioni na ine guanyogo Sarari kireti ya bugogo Na change it go lopo duwa mutengo I'm sorry ya soko Kukiti zoko Kukubwa mpaka mbe moko moko Pamusha shabantola ndifo poko Linende kwa kuleta mashoko Rekutika soko Basa pani wadani wanyoza kutini kole wachisaka Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa Koko bako mbanga Sana bankuliza wede wede mbelega basaga Niti uli wanyami nivelega basaga ka.
Kwenye matunko Tulepuisha nyalolela mpepe nzunko Anyway ni kutamba ule isuka sana munina Na kupapata ni pabantu mulila I don't care ya shandi nwino Wadwa na nguvu shote shandelu ila Naona ikakaleva sinsi katwishinga Fibiongo fiena nshitina kashishi Kontrolo la mlaiki finshi Fiba mudala mwilenga nduso mchinsi Inishi mufajambesha Yonse mulila tiyo nimpesha Na lipupane fifine na lelo munje Bende buela futikumatunda macha Futikumatunda macha
Basapani wadani wanyo Za kutini kole wachisaka Kukula kwangu nea lungu Amati aini simfuwa Koko bako mbanga Sana bankuliza wede wede mbelega basaga Niti uli wanyami nivelega basaga ka.
Jumbo.
Bandmusic.com.